our name on the track.
Vita ni Sodoma Gomora, shepuka tu nikachora, yuwa ni umeme wa sora.
Oh yeah.
Kuyo nikafunga bendi, na vimwaga vijizenti. Mtama kukuni wengi usicheka, maneno haya jengi ogopacha. Kwa kimacho nini toka fundi saka poteza nati. Msumari gorofani toka nyaka mkandarasi.
Haridu hariba,
natoa nazidisha mbono bado chibu silipati. Mano mwesha ni maliza miniweza miniroka wapi.
Itemesh
Shuka chini baby turn around, turn around. Napenda yo bikini katika bounce, baby bounce. Mabeku choro, choro, tete. Nipandishe farasi ni bebe.
Nyuma nako follow, follow, ilete. Katavya mwendo kasi niwe kiwete. Kwake macho na nitoka fundi sani mepoteza nati. Msumari gorofani kakanyaga mkandarasi.
Fanya kama unamanisha mashetani. Topeka juu choka kanandani. Viuno senji tanga pangani. Kama vile unazungusha usukani.
Spectacular. Yo KGT mix this track.